Yeah, 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 yeah. I'm a baby, and I'm a wanna. Tukum Wizelana. Tick tock, tear all wave, don't stop. Na taka mbaka tero na jero kwe hip hop. Wongo na upeni, sigara na mineri. Pesa na utapeni, moto mbaka sheri. Sumu mbaka zishanza tunda usaha. Maneno sitaki ya natunda mzaha. Pombe wanaimba menafunga gaba. Madawa nisha kuwa hospitali ya mta. Ugonjo na jitibu, maswari na majibu. Domori mekuwa lamba koni ya nasibu. Tunaroga suchu, tunaroga mbaka gwi. Sina rangi nisha kuwa nembo ya jiji. Wakazi gani na watambi tam. Wakazi nani na mjumbe zifahamu. Ngata ngam 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 daramba tam tam tam. Mambo bam bam, wikausho kasa ngam. Swaga continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he, pasema he. Wamanue minyu, waitie simu. Hapa nipo simu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he. Salam, stand up, put your hands up, yeah, ups and down, juu na chini. Ukitaja lako mwisho taja langu mimi. Mererani wanangu wanakufa kimadini. Intonation, rasta manination. Kijiti navuta kama masturbation. Natafuta money, I'm after creation. King Kong rule kwenye kila station. Oh my god, yani OMG. Handsome guy, yani handsome G. Extraordinary, extra Rambo. Wet so ordinary, bado sana mgambo. Mashindano, mapatano, funga fungua mabano. Mabishano, kira gano, karatazi, kira mpano. Nipo mimi, sina mpano, namba zote mbaka tano. Dibidi, dibidi, dibidi,
oh! Swaga continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema, yeah.